madaxweynihii hore maraykanka Donald Trump ahna musharaxa xisbiga jamhuuriga waxa uu doonayaa inuu ballaariyo canshuurihii uu soo rogay xilligii uu madaxweynaha ahaa haddii mar kale loogu doorto aqalka cad bisha Noofembar. canshuurahaasi oo dhan 20% oo la saarayo dhammaan badeecadaha laga keeno dibadda, iyada oo 60% la saari doono badeecadaha Shiinaha ka yimaada. Mansi Chin oo ka tirsan jaamacadda Wisconsin ee magaalada Madison ayaa sharaxaya sida ay canshuurahani u shaqayn doonaan.
Quite simply a tax on everything that is coming into the United States.
Canshuurtu waa wax si fudud loo soo rogi karo. Taasi macnaheedu waa in wax kasta oo dalka soo galaya la canshuuro, taasi oo saameyn doonta alaabta aad ka iibsanayso dukaanada.
Marar badan canshuuro ayaa la adeegsadaa si kor loogu qaado wax soo saarka gudaha. Alexander Hamilton oo ahaa xogeyihii ugu horreeyay ee taariikhda maaliyadda Mareykanka, kana mid ahaa aasaasayaasha qarankan Mareykanka, ayaa ku doodi jiray in canshuurtu ay lama huraan u tahay ugu yaraan muddo gaaban in la soo rogo si loo taageero warshadaha kobcaya inta ay ka adkaanayaan oo ay la jaanqaadayaan tartanka caalamiga ah, sida ay sharaxayso Kimberly Closing oo ka tirsan kulliyadda sharciga ee jaamacadda UCLA.
If you go back to the 19th century, you know, the United States and many other rich countries.
Haddii aad dib u fiiriso qarnigii 19aad, Mareykanka iyo dalal kale oo hodan ah waxay maalgashiyo badan oo ay dawladdu sameyso ka heli jireen canshuuraha.
Dagaalkii labaad ee adduunka kadib, dhaqaalyahanada dunida ayaa si weyn uga fogaaday canshuuraha iyaga oo door biday ganacsiga xorta ah. Sanadihii u dambeeyay waxaa jiray dareen dib loogu laabanayo ilaalinta dhaqaalaha gudaha oo ku soo kordhay labada dhinac ee siyaasadda Mareykanka. Madaxweynaha haddana talada haya Joe Biden waxa uu sii watay canshuurihii Trump ee lagu soo rogay alaabta Shiinaha. musharaxa xisbiga dimuqraadiga ahna madaxweyne ku-xigeenka xilligan Kamala Harris ayaa taageersan canshuuro xadidan oo istaraatiiji ah, balse waxay cambaareysay qorshaha ballaaran ee Trump.
Badeecadaha laga keeno Mareykanka sidee ayay canshuuraha u saameyn karaan?
Marka ay canshuurtu kor u kacdo, shirkadaha wax soo dejiya waxay haystaan dhowr doorasho: kow, in ay iska bixiyaan kharashka iyaga oo aan kor u qaadin qiimaha, inay hoos u dhigaan kharashaadka kale, iyo in ay qiimaha ku kordhiyaan tafaariiqleyda si ay macaamiisha uga iibiyaan. Inta badan dhaqaalyahanada waxa ay ku doodaan in macaamiishu ay ugu dambeyntii bixin doonaan lacagta canshuuraha iyada oo qiimaha alaabada lagu kordhin doono, sida ay tilmaamayso Kimberly Closing oo ka tirsan kulliyadda sharciga ee jaamacadda UCLA.
And if you look at the actual evidence from times when we've put tariffs on here in the United States, you see that almost all of
cadeymaha marka canshuuraha lagu soo rogay Mareykanka, waxaad arkaysaa in kharashka oo dhan ama ugu yaraan inta badan ay bixiyaan iibsadayaasha Mareykanka ee alaabada ay ka soo dejistaan dibadda.
Daraasad dhowaan laga sameeyey macadka dhaqaalaha caalamiga ee Peterson ee Washington waxaa lagu soo ogaaday in canshuurta uu Trump soo jeediyey ay ku kici karaan qoysaska dakhligoodu ay u xadidan yahay amaba u dhexdhexaadka yahay. Canshuuruhu waxay kor u qaadi karaan qiimaha alaabta dibadda ee la soo dejiyo, taasoo keeni karta in macaamiishu ay doortaan badeecadaha gudaha. Tusaale ahaan, canshuur 115 ah oo la saaro biraha laga soo dejiyo dibadda waxay keeni kartaa in dadku ay doortaan biraha gudaha, maadaama kuwa dibadda ay 115 ka qaalisan yihiin amaba ka rakhiisan yihiin. Laakiin arrintu sidan uma fududa, sida uu sheegay Mansi Chin oo ka tirsan jaamacadda Wisconsin.
I immediately as U.S. Steel am going to have a cost advantage of 15%.
Haddii aan ahay shirkad soo saarta biraha Mareykanka, waxaan heli doonaa faa'iido ah 15%. Haddii aan ahay shirkad doonaysa faa'iidada ugu badan, maxaan sameynayaa? Waxaan kor u qaadi doonaa qiimaha 15%. Sidoo kale,
shirkadaha waaweyn iyo warshadaha wax soo saarka ee caalamiga ah ayaa waxa ay la kulmi karaan tartan adag oo ku yimaada suuqyada Mareykanka sababo la xiriira qiimaha kordhaya ee canshuuraha. Waxa ay tani sababi kartaa in ay yareeyaan wax soo saarkooda gudaha Mareykanka, taas oo dhaawici karta dhaqaalahooda, sida ay marka la sharaxayso Kimberly Closing.
That's what we saw with the China tariffs. They retaliated and that hurt farmers in the Midwest, and in fact Trump had to spend.
Tani waa mid ka mid ah waxa aan ku aragnay canshuurihii Shiinaha. Waxay Shiinuhu kaga arguteen sidii ay uga jawaabi lahaayeen, taas oo dhaawacday beeraleyda galbeedka dhexe. Trumpna waxa uu ku qasbanaaday inuu balaayin dollar ku bixiyo sidii uu dib ugu soo celin lahaa dhaqaalaha dadkaas.
canshuurtu waxay soo saartaa dakhli ay dowladda Mareykanku ay u baahan tahay, sida uu Trump sheegay, kaas oo lagu maalgelin karo adeegyada guud iyo waliba daryeelka caruurta laakiin hadii qiimaha uu sareeyo taasi waxa ay yareynaysaa wax iibsiga oo dhaawici karta qoysaska Mareykanka